007 Cody Mwamba KYB baby. Kwanza nazaliwa naza kumsikia necha Toto idi kazuwa mikos, you are the toss Kisha feruzi na wimbo wake wakimwi Ninao, subiri vipimo iwe fresh Echi baba na mpenzi wake bubu Lafiki yako ndwadu yako, dudu baya kamsulubu Mr. Nice, sikuwe leo le wimbo kweli ulimtachi Obade kuono umetrendi, akamua mpige mipachi Ubabe noma, banana zoro subile limponza Ile kungoja ngoja, akaonekana mjinga Kweli mapenzi ndivyo alivyo mazuri tuanapo anza Sometime uwazuri na nyoka yupo kabana Domana, mikupenda ovyo nisha achaga Kwenye mzinga wazari katokea handbaga Fini kiu, alisema mlembo sinikubali alaka Unataka kujua kwa nini Ngoja twende another chapter
Story Basi tega ziki Nigga don't worry Worry When you think it is a rasta Story Basi tega ziki Mwamba don't worry Worry Tunenda back another chapter
Hapo ndipo nilipopata mzuka Few years in front ndipo nilipoanza kuandika Wengi waliponda kwa wengi likubalika Lipuka vijiji mpaka South Coast kika Mulize face B hapo mageto tukichana After marijuana, the town kweli noma Wengi wanachana, mina shona wanapochana That's why atwezi fanana, we kijana chunga shima Michano ya kipuzo naenda wende wa bato Kama ujaimba matusu, utasikiliza peke yako Na zishiti ngoma hizo na pukua maskani Na skiza za kima mtoni
Cause mama juu kinge resta
Kizazo anakipoteza, etikiso magaribi Tizi na koso jumbe, robuzo na uweneza Pesa, na sifa ndo zinafanya yote haya No doubt, minta wacheki wakili taya
Kukwe story tu, maisha yangu kwenye gemu Lipotoka paka unakoni unaleo Ni kwa mkugu za gemu hola tu Yapo naishiki bishop, so happy kama ni baby shop yeo
Let's go!
Na story Basi tega ziki, nigga don't worry Worry When you think it is a rasta Story Basi tega ziki, mwamba don't worry Worry Tunenda back another chapter
Gemu ya sasa imekuwa maseke New generation imekuwa na ndege Japo imekuwa sikataa ila mandwenge Wengi ni mapepe, ziki wao ulende Wawezi fanya mziki bila ulakini Kwenye stage mziki bini kama fomeni So kitaka kuwa famous nigga umakini Fanya kitu nzuri penye paka mujini Boma tu ni roll down na kibegi Kati wizi le kanize Juu kwa juu mpaka kwa busy Hapo janja sungura, tujaja kukuza sura Shabiki piga makula, le kinya mwezi Unyama sana, wanangu watabora kiyombo Unyama sana Step by step, baka dome town, kungu chama Afu kibati, wanchi, Dar es Salaam Mpaka kigamboni, kibada, unyama sana